ziva kanje nempilweni yami. Lolu thando lusisimangendizweni yami. Angizokuthanda baby, funa ukushade my baby. Bayeke bakhulume my baby, wena usempilweni yami. Azange naziva kanje nempilweni yami. Lolu thando lusisimangendizweni yami. Angizokuthanda baby, funa ukushade my baby. Bayeke bakhulume my baby, wena usempilweni yami.
This love is incredible, don't wanna play on you.